Sichita yonke lento manje. Sasa ushintsha into eyilingi sana. Ipiano le clever, kuthi uyazi. Ayizingathi awazi. Ipiano lishawa yi-clever kuphela sana. I-clever zama-China serious.
King Ten. Far East. Put you quiet, sir. I get to
ask. Oh!